Umfanekiso wamashumi amathathu anambini. Ngomnye umhla wokuphumla uYesu uphinde wangena kwindlu yesikhungo ethile. Apho kwakukho umntu owayome isandla. Ke inkokheli kwezonqulo zazimlalele, zifuna ukubona ukuba womphilisa naloo mntu ngomhla wokuphumla. Zazifuna ukumangalela ngokungawugcini umthetho womhla wophumlo. Yonke le meko ibibuhlungu kuYesu. Ke wathi kulo mntu, solule isandla sakho. Wasolula, saza saphila isandla sakhe. Zaphuma ke inkokheli kwezonqulo ezazingalunganga, saya kubhunga icebo lokumbulala uYesu. Masike siphinde sizikhumbuze ngako oko sikufundileyo. Abantu bakwaSirayeli babemangalisiwe zizinto ezithethwa nezenziwa nguYesu. Babebona ukuthi unegunya elilodwa, baza ke abaninzi bakholwa nguye bamlandela. Kodwa zona iinkokheli kwezonqulo zemihla kaYesu ezinomona, ezingakholwa ukuba unguye uKristu umthanjiswa kaThixo, lo uThixo wayethembise ukuthi uza kumthumela ehlabathini.